ɔhene wɔ Yesu Kristo din mu anɔpa yi yɛde yɛho hyɛ wo nsa ɛyɛ wo nti neɛ ɛwɔ ha wo ne sɛ nti yɛfa tumi bi adom w'asɛm sɛ deɛ ɛbɛkyekye wɔ asase so no akyekyere wɔ soro yɛkyekyere tumi a ne yɛbɛdi asie honhom a ɛbɛsɔre sɛdeɛ adwene nnante sɛ ɛfa kwan bɛɛ so yɛfa ne dom wɔ Yesu Kristo din mu bɛdi wo hene yɛkasafoɔ nipadu asi nkyɛn kasa kyerɛ yɛn ma yɛntumi nyɛ deɛ wode ma yɛn na yɛtumi aduru baabi a wɔsi aduru ɛwɔ Yesu din mu amen anɔpa nyame nhyira wo wo ho ayɛ fɛ paa ɛfɛ sɛ wode w'adwene didi a yɛsua no akyi ɛsiane sɛ ɛnom na tumi wɔ ɔse ɔsomaa n'asɛm sɛ ɛnkɔsa yare nnoɔma bi a wohunu na ɛtete wo ne adeɛ no asɛm no bɛgye w'afiri mu akye sɛ wompɛ anameboa ɛwɔ sɛ nnoɔma sesa nnɛ ɛwɔ sɛ wohyɛ berɛ sesa wodin sesa nnoɔma bi a ɛkɔ so wofiri hɔ ade pa bi bɛhyɛ anan ɛno nti fa wakoma ɛne w'adwene nyinaa ɛdidi a yɛyɛ n'akyi asɛm a yɛsua no wato din sɛ sɛ awurade ammoa wo a sɛ awurade ammoa wo a hwane bɛtumi aboa sɛ obi antumi mmoa wo obi antumi mmoa wo sikani bɛma wo sika ɔma wo nkwa ɛnneɔma bebree na nnipa bɛtumi ayɛ bat baabi wɔ hɔ so a nnipa ntumi nkɔ hɔ anameboa ɛno nti sɛ awurade ammoa wo a wotira yɛyɛ no obi aboa no ama wɔnyɛ sika na afei deɛ wokaa woda mu nko wo sto a wohiso nko ɛnneɔma bi a wowɔ nko nanso ahohom bi se ɔmu ma ntoa so ntena se sɛ awurade ammoa wo a bibia mu no akye sɛ wonya mmoa ɛfiri awurade hɔ yɛdi kan akan 2 Kings chapter 6 verse 26
2 Kings chapter 6 verse 26 ɔse na Israel ɔhene retwe mfe so soɔ no ɔbaa bi bɔn no sɛ owura ɔhene boa me
ɔte na kɔma ba na ano yɛ te ama sɛbesɛbe aboa toilet mpo yɛtɔn na kɔm no baabi a ɛkɔ wie yɛ nnɛ yɛawerɛ hɔ ɛnyɛ hɔ ne yɛhwɛ nti no yɛnkan kɔ nkɔduru baabi koro ɛkɔm ne baeɛ ama ɛkɔm a ɛdi nnipa nti obi ɛkaa sɛ ma yɛnwe yɛ ma fa wo deɛ bra yɛwe ne nna a yɛwie ada foforɔ ne awe me so medeɛ ɛma ɔmo de abɔfra ne baeɛ ɛma ɔmo wie abɔfra ne nam ɛkyerɛ sɛ na ɛyɛ den na nneɔma nkɔ yie deɛ nnipa ka sesee sɛ ɛɛden ne nyinaa ɛnto saa berɛ no san sɛ wo ba sɛ ɔhu biribi sɛ nnipa nam a wɔnwe na ɛyɛ wo ankasa wo ba na kyerɛ sɛ deɛ na nneɔma ɛkɔ ɛnti nneɔma bi wɔ hɔ a wohu na ɛtete wo na ama w'adwena yɛyɛ na w'adwene ntumi ngyina ade pa so na wontumi mpagya w'ani ɛnhwɛ deɛ wobɛtumi aboa wo a ɛnɛ awurade asɛm woba wo nkyɛn ɛntwa w'ani nhwɛ baabi a maame ne dwene sɛ deɛ ɛkɔ so yi deɛ ɔhene ne bɛtumi aboa me nso na yɛ mistake ma no sansa na ɔhene wɔ hɔ ɛna na saa nneɔma no ɛkɔ so nti ɔhene wei deɛ ɔyɛ adeɛ paa ɔyɛ adeɛ toa so ma yɛ
Verse 27.
Now I say,
Sir
Eradi Amwa, mefrihin na mabuawo. Bonsamoye, ohini ya dia papa. O si Eradi Amwa wa mi mesi dani na mabuawo. E kwa imbe na mi meti mi afaso. O kasa dia kosu ni na mi huni ye. A huadi wai. A hu nyansa wai. E dia na meti mi dia kwanti ya. E san sabi BSC. Ɛko bia si ama nneɔma nyinaa sɛe nti meme ntumi nya ho hwee akye sɛ onyankopɔn ɛnɛ nyame asɛm woba wo nkyɛn deɛ akɔ so no nyinaa no susudeɛ awerɛhoɔ susudeɛ atetee ɛntetee ɛma waba mu mmu ne nkɔduru baabi ani sɛ woduru ɛsiane sɛ awurade te ase sɛ ɔhene ne mpo ahu sɛ awurade na bɛtumi aboa wɔ bi a wo ɛwɔ sɛ wohu na wogye di sɛ nyankopɔn na bɛtumi aboa nipa nti fiti saa berɛ di kɔ ɔno na ɔbɛtumi aboa ana ɔsi bishop na bɛboa no ɔhene ka saa ɔsi bishop bishop ɔte sɛ waa o ɔno sɛ ogye afiri awurade hɔ obi sɛ awurade or Sreradi, Nevira Sheradim, Nanin Deni Paso, and into our chef Radio, and I rather so far quite your peso, nor the Yamano, Ne Pimbo, and in your Mabiaka, and into one so, so Kaiser, and Radina bet me a Bawa. Oh, Bissu ye. No, my best, sir. The wife you are tasso or talk Robimono. On to you. On to me, da. Obe won na ni nyuma no asai ah na won na okwe obekwa kwosha ade no wa chichire odi ade na toso se ne ye chire ne na se wonye obekwa kwosha na wa eda hosa enso na wo kose ya na wo kose ya na wo kose ya she se urade wo mu a omu sisan omu bua se urade wo mu a omu nyuma ne enye ye da. I got to say, I hope I pronounce you and yet you. Be on your mouth for fro. The one who sooner, oh, one is a be with you. Nitia, ya, that your pen wants some. I can't to a dinner watch it down, ne banusu. Oh, any who yans or sister, radi am wawa. And ne will see a free and see. Now you who say, ye moa if you don't go. On Unquan, obey to me a boy. Obey to say a shepherd. Obese san yin din sere sere no mo sere so no obese san no o mu kasa bese san o me fra se ka se eh na we ehinfa ene ofa ye ehinfa na ofa ye o se nipa ye smart ka kasa bi ehun hia Yesu Kristo ye ne o ma no mo se o de sa bosun penyu no basebob no ene ye adwuma sa o mba ka cho so afa ba bi o mu nim se nyame tumi su chen ba bi kro no ene ba bi o ba bi ene ada na wo ba bi a crono, a cron four pa, a crono, some quan, and no mutu no muye, and no mujinko for sikadi. Omu tan 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 tan. Yanko pon quan, a bit me a bo. Say Janny Chow, she has her, and I say, Omu ba, and no mutitu. I'll determine 28. Or say, Omu fa quine ba, coupe say so. No mu ba. No mutu, why, do Omu be hono, no, a form be fa quine and so, now my jammy. Amonse Echese nyankopon boa wa obi ni ho obi ni ho enti enne asem ne mu ye dru onyankopon amwa wa enti nyankopon na obetumi aye den aboa enti free sabre di ko se bibi wo ha wo de ani atoso ama wo di nyankopon si nchen a fa nyankopon si wani so na de kro ni beyeye ana ajuma no udi akukuru hwe ase no uya enyiye no kaya de ba akope ne kai se nyankopon ene bema wo juma enya home na asho ne fisa abra ne diko etumi ama wa ye bibia ewo se otumi ye bia jitum fisa abra diko ba bia wo wa wo tie mi bia wo juma e ba be so a chisa wo mpe ewo se ojuma show. Also, you must show. I dear wounds soon would da. Sawan Sabacano, a free as ye a yejuma. San and Yanko for Nejuma. On Nejuma a yehu. Nejuma a yehu. Was I say, why or Kazano, a disa or concern, sir? Yanko pony bet me up when he pa. She said, in Sue da ho, na his wife, one more time for Sufu or Machiba. Ne been my fitting as ye, eke can some one cast one no, ne bet me up. Omuki kansam. Enso Awurade ye den o de kwan to ensuo num anka na bodie mu e kwan nansuo mu enti se Awurade beboa wa ba bi akwan ni no o de kwan beto ho na wa ba beboa enna gidi e bi akwan ni o de beto ho kan ayi 2 Kings chapter 7 verse 1 echo
2 Kings chapter 7 verse 1 echo
Ebre pa wo abra bom wo wutie me ne ebre pa e wo abra bom se se samaria fo ni ha ye ye nya samaria fo eti dia wutie ni se ebre pa e wo abra bom ene nyame asama wutie no e de ebre pa bi e ba wo abra boso
verse 1 ena Eliza ka se wuntie Awurade asem. Se Awurade sie nie
ɔkyena sɛ sɛ ayiosiem susu adeɛ biako bɛdi dwetɛbena
wahunu wahunu ɛbrɛ pa n'afei na ɔkyerɛ yase o sɛ nyame nipa ka asɛm bi asɛm na ɔkae na mu aduru ei na nipa ntumi ngye nni te sɛ nneɔma bi a nnɛ nyame nipa gyina hɔ keka kyerɛ wo no ɛnyɛ woadwene sɛ wonyi nni da sɛ wogye di sɛ ɛpɛ wobɛhu wobɛhu sɛ ɛbrɛ pa bi ɛna ato ɛne saa 2022 wei asɛm wei yɛ wo dea se wobo na gye se wobo na gye nafa yɛ adwuma na mpie ɛma mfo w'ani hu ɛsɛ ɛbrɛ pa ɛwɔ w'abrabɔ so wo asom asi ɛbrɛ pa wɔ w'abrabɔ so ɛnɛ nyame asɛm a wodie
na atokoɔ soso adeɛ mmienu bɛdi dwetɛbena samaria kurop
no ho ɔka nsɛm wo a w'adwuma agu w'anim ase abɛdiri saa berɛ yi wobie koraa na madam no ɔma ne nkɔɔfoɔ lie sɛ ma moma ne nneɔma ɔkɔ a wɔmfa mma kyɛ sɛ animguaseɛ nko a ɛnɛ awurade asɛm woba wo nkyɛn ɔ se nneɔma bɛsesa o ɛnneɔma bɛsesa wo na wobɛsupply nkɔɔfoɔ nneɔma na wonkɔgyina baabi nkɔfiri mma wobɛsupply nkɔɔfoɔ nneɔma ɛnneɔma bɛsesa ɛwɔ w'abrabɔm elisa fiti aseɛ ɛka deɛ bɛsi ɛkyerɛ wɔn mu aha
verse 2 ɛna okunu ni a ɔhene twɛ ne nsa soɔ no bu a onyankopɔn nipa no sɛ hwɛ sɛ Awurade reyɛ mpoma ɔsoro mpo a saa asɛm yi bɛbɛ mu anaa
moteyɛ ɔse okunu ni a ɔhene ɛkyerɛ ne nsa so ɛna ɔka bibi ɛtia deɛ nyankopɔn nipa no ɛkaeɛ no ɔse hwɛ sɛ nyankopɔn bie mpoma ɔsoro mpo a saa asɛm wei a woka no ɛbɛsi sɛ Awurade bie soro na ɔtototo nneɔma ɛgu fam ma yɛ sɛ monsesa mo a mo ho kyere mu a asaa deɛ wei bɛtumi asi adɛn na woka asɛm anyɛ nokorɛ sa saa na nyankopɔn kasa a yɛanna ɛyɛ nipa den sɛ ɔbɛgye wohu baabi afiri kyɛ sɛ nyɛ nipa hunu bio deɛ ɔno ɔhene kyere ne nsa so kyɛ sɛ ɔtumi gyina ma ɔhene ɛko berɛm saa nipa no ɛna de abambuo ɛbrɛ nipa no ɛti ɛbrɛ sɛi no yɛntie deɛ firi nipa bible se saul ɛbrɛ a ɔtee asɛm firi yesu kristo hɔ no ɔne honam ne mogya ɛntu agyina ɛnti ɛnɛ nyame asɛm a wotie no ɛnyɛ honam asɛm o ɛnyɛ mogya asɛm o nyɛ deɛ nipa bɛka na wobɛfa o ɔnsɛ maka wɔ hayɛ a me sɛ ɔbi sikani ɔsɛ ɔbɛdi sɔfo ne sɔfo no hyɛ a ɔ sɛ akoa wei na ɛboa yɛn ɔbɛdi sɔfo a ɔbɛgyae mmoa na ɔboa yɛ no nti ɔbu nabɛm ɔ sɛ wontumi mɛyɛ nyame nipa ɔ sɛ mɛyɛ ɔ sɛ ɛneɛ wobɛba abɛsiesie dam ha te sɛ deɛ ɔmu siesie ha no mehyɛ wo saa for 6 months ansa na matumi ama wɔabɛdi sɔfo no ɔ sɛ mɛyɛ ɔstate yɛ adwuma no na wei no deɛ ame ka akɔsi ne sɛ ɔkɔɔ fie ɔkaa yɛ no ne ba ka kyɛn sɛ wat wo wobɛdi sɔfo ada wonim asɔfoɔ no ɛdin ɛdɛ wɔ mu so anaa wohu baabi afiri ne ba ɛbu n'abɛm anka ɔtie yɛ akɔ ɔhyere ne nhyira wantie ne ba no ɔkɔɔ so a time bi asɔfo no mmara no na ɔyɛ adwuma wɔ asɔrdɛm mu na ɔyɛ adwuma wɔ asɔrdɛm mu ei sikani wɔyɛ adwuma wɔ asɔrdɛm mu ɔsan de sika ne san brɛɛ ɔso ɔdi sɔfo nso ɔsan de sika ne san brɛɛ afei na sɔfo no n'abam abu ɔse ɛyɛ mɛmo ɔdi sɔfo no nti afei yɛba bɛ graduate no ɛna ne ba no ka kyɛn sɛ mate sɛ wo so wobɛdi sɔfo nti wodeɛ ɛkyena mɛba bi ɛkyena mɛba program no bi n'ani gyee paa sɛ afei deɛ ne ba no ne na yɛ adwene wamfa nipa sɛm nti time a yɛyɛ program na ana ɔmo tee sɛ papa no a wobɛdi sɔfo no ne ba na kaa bɔ no ɔkorɔ so road no aba abɛtaa ne papa akyi ɛna kaa bɔ no monim sɛ akyire na papa no bɛdi adanseɛ sɛ wakɔhu book bi a ɛwɔ ne ba nneɔma mu a ɛkyerɛ sɛ saa ɔdwane group bi sɛ ɔkɔtoronkɔ na menim ɔmu di mi sɔre a mabɔ mu di aboabɔabɔ ɔdwane group bi ɛkyerɛ ne ɔmpɛ sɛ ne papa bɛyɛ saa ɛti ka wɔbɛku ne papa na wakɔ akɔgye abasobɔdeɛ nti ɛda hɔ tina ese nyankopon na ma ne tintim ya wa mu ane ba no ana urade so na ama na anya den enru ho ameku no anko be kuni papa wo nipa ni nyina anim na ka ya bona baso e wo honhum ya de ni ko hyem kura obegya baso bodie enti nanni se enyoma se ya e koso nsemmo ya woti no wutie de firi ni ba nti uji disabe sa nte be ye Jesus said, "No more bekuye." Ada na umi yankwaha. Baby, I yase honomo. Eti se no. Eni achire da. Di ano ukasa no ni mi diashene ni anse. Wahu baby, a wawa fura kodru wosura. Wishira benya yue. Eno asi mi di ni best sign. Eno oda da wo apam wafri wishira. Enti no achon edu wafa baby. Enti ansam na eba na fa keke. Na disu keke. Jini di. Udi ube hu. Sa wose wo fa asem wei. 2022 and so now we could now was already the mark would be a dance here as a young coupon the animal because let me be a year will be a sea our life only do I share breasts and food and Maritia no as a son shabri Rebecca and young ones all cons your son and radio causes and a shabri a Maritia Rebecca nyansi kani bi ba ekɔ ware no enti ebretia na urade de sesani pa hyebre emfa ne tenten wo dane uba wo emre no eba eduru su ake ake ebe pio bintumi nkita wo nhyira mu enye no kreda so bebetumi agyina ho na urade pese wo de ma na ono su obesom oya hwan ontumi enti jitum na wo de hye urade na mra ne ba na wodi wani behu behu de nyankopon ka ho asem ade kire ona anopa yi ene date ko boto ho mark wo ba bi ade bia nka na duru ha kasa eh enti se urade na na ne me kasa wo sa dai no ho bra me bre oho wo me nam mu amane a me nam mu ena wo hye me nkran ese menso me bra so ese ansa wa ya ma ekofo bi da enti menso obeye jidi keke enti okunini no kansa enti anhwe di obi beka me paucho akwansidie wom enhira ne nyoma kese na yehwe ni mu no akwansidie wom enti entie die ni pa beka ko wanim ko wanim fiti sabre di kose sanioma empire empire awurade asem awurade asem bibi pa bia wo so ye bia tu anamo ne
na o se wo ara wo di weni be hunu na wo ri ni bi
afi nipa ni ka kire ohini ekuni no esa wo wo di weni be hunu se na wo ni bi da adenti ana wo ni bi wa anji ani enti sa wo wo ni enyina na eti asem egbom na sa wo anji ani a wo be bu mi de enso wo bi o life na sa wo jidi de a ene wo be hu mi de mi nsume hu de na mi ji nyankopon di sa onu won kasa kwa e wo die ti o kasa wa ye na gwene sa afi wei obe shira o ani ti no kasa asem na chiro enti jitu mprakope
sister na e merima akwatafo ba nan wo kuro no pono ano na wo sese won ho se adan na ye tete ha ko sese ye bewu
won won sane ade ne ko sa nyankopon kasa fa won ho a ba bi ope na ode fa o won se okunini point mi anje ani anye ho adwuma emema tentia kase egu oman nim anye ani anye ho adwuma ana omo anye ho nyansa entu ho anamon enkofuo bi ayenhia omo wo oman nim na ye pia omo agu abontene ye de omo agu akire omo na bibi fiti ase eye adwuma wo mumu anya nkopo pese ofo omo so eda de opese oyadi enhwe bibi bia ofa ni sadie we de wo soro ade we de betumi aye ade ni ntumi nye eye nyankopo na ebeye enti kwan ya ope ana oba fa so akira enti free sabre emubu bibi animtia ade bia ma mbu na nimtia ono no nim kwan ya wo fa so ayi wo nyira na pie esanse wakasa e wo sebem aso wo kan e wo sebem o shanso wo sejina ti di ono wa kan e bepie na nhwe bibi kokoro bi o se akwatafo akwatafo omo a omo nse omo aye ma omo kwan wo oman ni mu ye di omo akogu akire omo na urade pese ofo omo so eye bibi enti hwe ye na wo ambuo nimtia urade betumi afa ba bia edi nhira pie hwe no nso
verse 4. Say, you see, a beshen cronimu ah, and yet a como cronimu, na ye bewu, na say yet it, na say yet it, hey, and so ah, ye bewu, na afe, mumra, my uncle, Syria for instra by no moon. Say what jeer and quite I, a bet na I say, say what queer and so are you
mo, on so on what, and who's a como. But oma ba mammu omu ko oman ni makom wo ena ba bi omu tinu so kom wo enti awo so omu tu anamo bi enti omu ya adwene se omu ko siriafo asase so enti ye tie nyankopon ne di opese o ye ne ye wate o afi mabre adwuma me ya nkoye we obi atumi ya mane ye me kwa me ye nye ye a ma me nda na ye on sorry. So unnim sa dana yawuda. Unimo. Unim sa dana yawuda. Na ugusina wada ho. Ubeti ninu. Unfi. E biya na dano. E yawuda. Akwata fwe e jino hon. Nomu yede umu tuwa na mon. Di awuti enu. E men suwara o. E ni biya radide bebe chire no. A e yanu diso. Ono nene wo kasa sabre. Ono nebe chilo kwa yon befaso. Edi wo jina ye. Ano inti tiye ni bia. Eye ni papa. Ebe fru ono rade. Sese eno. Uja fwani abro. Esa ansa wo di unyache. E rade so chile chilo. Sedi ebe ya. Obe chimi anjo. Enjo ono dimilika. Beba abe yiye ni omwe bi. Tisedi ena potifa yere ye no. Wo Joseph rade ya kasafa no. Enso pese. Wo ye bibi. Na Joseph ye na jwense e fia hei sa me pinia na mini mami yesa me di tumi waha enti no pese Joseph yesa ensu ne nshira ni mfri no anka wobe ha Joseph enti wonsu ni oma bi ebeba emfra urade ni so na wo die tie die nyankopon ka na shaade be hu so ye no kwarefo bibi su nya ne yona ono okasa na wakasa enti shano nsu pa enne die wati urade wo bibi ma ti urade ne enti enu ma hu.
Verse 5. Now sorry in numero form say we request Syria for Israel by me. Now what drew Syria for Israel by Tiano? Na hwe onipa biara inni ho.
Ti eni ye pa.
Verse 6.
Once enni a oti ye no eye urade. Omudru ho no na nipa bia ni Syria for eman ni mu. Esanse na urade akasa. Eje wo so ye hu bibi. Enti to asuma ye.
Verse 6. Na erade ama Syria for dom ate enti ase enam ne aponko ne
kese. What? Na urade ama oman no. A omuti omu ba bi no. Asum. Ay omuti se de oman kese bi. E na eba omuso ni omu abeku. Eye nipa dom na ase. Eye atitirufu obi na ase. Omu omu konom kitatu o. Omu ntimi nso ti onu mo. Kata nina uko wia mono. Ya dene uko kocha se. Au. Shaminsa. Meti mia wia. Wase ah. Wanye ni ye. Wade ntrato so. Fa kwa. So su wunu wa wia mona. Wunu wia iswa. Fa. E wano kwenye chia. No dene se. Urasi. No di atunu kwa wase. Hey. Faso. E kia ufa. Yena. Yena wudi abeyo ha. Omu ninsa. Omu di kretu yu. Ensu omu nasi. E rade namsu ye. Dede bi. Ama nkwafo ni yedan e twane e wo nyame o wo nyankopo santa dako obi beka na nimu asema chewa ko beka chewa se hmm yes mami wo ho na medru hu kwan na no bofo bi ame betu no no bi dimika kra e na me sign machi e je bi etwa ho hia ene e bible bi o kita no onim sankwafo ni na nimu o. And you are more poor than us, I shall be sweet with sound. She's only so all banning in an and you may be seen in quiet, and you are so pressed by Bonnie. And you call for you. And I rather ma and call for assume yes, our sons and no cassa say, I was a grand new pusso, I was a mining moon, and I was all moment yet, Dianeno, and echo. A radia cassa obey. Men dear change. Dear, what can't find one? Obey your what?
Israel hini apoji heti fo ahim fo ni mezrim ahim fo adom eti ayen se wo mraiso
simo simo mhm
7 inti enumere from wasori ejani na wejija won toma dan ne won aponko ne won infunu ne insraban no sedie etie no
won ewrade apam wo mo firo ewrade we pam wo tamfo obe pam won ate di bia yawo die bi obe jia ma won ni misani won mo bra won ho ho anka wash your life ye di omu ye nyina ewrade mo mo kwen anka wash your life ye so so be shira man kwen won shira manu kwai enkofo na adwane agya omuman omumwa omoduane omusika omodwane krikrikrikrikri wo nyame eh nyankopon otumi ma akwata fo nan enna si yeti se oman bi eh ba beko ema nipa twane ema de waka tumi bam wan na ne ne se na se wo san nyame a wo ade nyina ho se woni na ne ha adwane se eni e ka no ho asem se ya wo ahwa ade se wuni na se sanu ma wati isansa kwanya we die eso emu ye duro obo ni perfectity eduro oso oso otimi boa enti e nation oso na fa nyankopon wasama wotie na tu anamo papa enti e ani bi enti e nyoma bi na wotie nyankopon ne a okoma wapam nkofo no mhm
na won kwenti wadwane
ah won mon kwenti won wadwane o she di awrade aye o otumi ade nyina aye
verse 8 na akwatafo no dru insraban no ano no wokɔ ntomadan baako mu kodidi nome na wofa dwete ni sika ne ntoma fri hɔkɔ kɔ yɛ dikɔ taaye
afi omo fiti ansie omu didi omu nnom omu nya sika omu di akosie mhm
Sane Babe Shane into my dying for from now of a hot idea and so now a cordical huntai.
I feel no one is so moral radim. Then Renny Ho, no man up here, Mudia. Radi for so the monk of Ruby. And to almost half quite far for Frosso, uh huh.
Verse 9. And I was a say, one who almost said, yea, yare you in ye.
Omu can't send you. What's your smile as you omuka? Almost in the yea, and yet young Quaya Besha, yes, I do, and yet,
and
let the year as Sempada, and let that a yas Sempada. The yea, and yo, yet in some woe, and we a draw, young animal bro, or Bacquaco, who is soft for just Omaniska. So I be a swam young corner, or Bacqua just or Copebosi, and so are the chronos or Bassa womb, and then Tia Ben, what the papa say, and I cut us away to me, can't you, young, or said the yea, and yo. Yeye enye afie awrade ahyeyembo awrade hwehwe se ebeboa ye nuano nti wo nua bibre wo hu ne ye wo nua ne nyaho hwisem na ye no oyɛ adwuma enye ye no nyaho hwisem na ye no ontumi ntna be ma ba ko ho no nyaho hwisem na ye no osori anoma bi a hunya jotu o wi o ensa o adianyo o odi misika beto o wiye so ontumi nya de pa Eti dia wa ya wo jini sai ono a. Wo jini sai ono a. Omusi di omu ye nnye. Awo so omu timi kan bibi de chire. Eti ene nyankopon asem oba nche. Sa wo yu obi a wo nka asem nchire obi a hweye. Obu akra mba nipa no ye na hi. Wo nka nchire no. He, utimo de papa. Wo ka sa wo de ohun. Wo ni mu secret ohun. Wo ni sa rade na aje wo. Ana wodi obi ho ye wahi no anka nipa no so nim de wonim na anka wonye sada e ya rehusam anti shanan so free sabre di ko de a obre ho ne mobo woni mobo de bia obeba ho so opeje ne shana obu amfunu onye ko hwini da e wade bia ekutia no tumi bi ene ni di onye sita kura no ohwim beda no otimi akoto je ni na nka wodom no di nyankopon asem ma no e ma ne sesa na dwena wo ka asaka wo je ne ho ndwo no afa ono krampo bebre omako bebre omako esan se wo di ahomone ne so eti dia wo ye bia ekoyie eti wuti ho a obebre omako o ma ji wo je ni obebre ade foforo bibi foforo se ye ntos se ye bodie se ye den o de bebre Oh, mama, Gigi, no, and see, and boo be a nymphia, or be a no, your hoshini. obia ni wo so so anya sɛ adwene da ne tim ye nyina ye nim nyansa na honhom ne disansa moni no ani tia wo sɛ urade bam no obo nipa na bibia enko yetumi yiyi enyo matumi tuto yi abrabo tumi sisa omusi de omu ye nyɛ sɛ omu ankɔka esubi beto wonso wonso de awu ye nyɛ sɛ wanka bibia nkyɛ nipa bi obɛn wa esubi beto so Awurade asɛm sɛ ɛba ne sɛ ɔbɛbisa nipa no mogya wɔ hɔ meda sɛ nyame nhyira yɛ time no kɔ ɛbɛtumi ato ase next time ɔsɛ ɛba saa ɔbɛbisa nipa no nipa ne mogya ɛwɔ wo hɔ ɛbɛtumi ati obi mogya ka ka kyerɛ sɛ wo so wobɛkɔ bɔ nsɛm gye woka sɛ wotumi na wode ayɛ saa ɛna wode ade wo ho na woatumi afiri nneɔma bi mu ɛna woagyae nipa no aka no ɛna woka hwee nkyerɛ wo ho ɛne nyame asɛm woba wo nkyɛn kɔfoɔ ne sɛ deɛ ɔmu yɛ no ɛnyɛ deɛ woyɛ no yɛ anaa fiti nneɔma bi ase fiti nneɔma bi ase ɛne wɔfipamfoɔ nkasa ɛne wo mma nkasa ɛne wo kunu nkasa ɛne wo yere nkasa nneɔma bi a woyɛ ɛma ɛyɛ den ɛma wo kunu sɛ ɔbɛsakyera obi a wokɔ asɔre wobie w'ano a ɛma awurade bo mfu ɛma awurade bo mfu ɛsiane sɛ wofa ne sɛ ɔntumi ne ho nneɔma bi ha ɔyɛ a ɛka wo nko a aka ma ɔnyɛ saa deɛ no na saa na awurade pɛ sɛ wofa so boa no nyɛ saa na awurade pɛ sɛ wofa so boa no ɔyɛ wo saa anka ɛbɛdɛ no anka woatumi aduru baabi a woduru woka sɛ ɔgya yɛn a anka wammoa yɛn a anka ɛbɛtumi aduru baabi a yɛaduru yɛ bɔ afɔre no wie kura na ɛkɔyɛ bɔne kɛse nanso ɔsoma ne dɔba no ma ne de ne mogya no ɛbɛtwa so a ne mogya no tumi ɛwɔ mu nti ma yɛtumi di bɔne so boa wo nua wate ne wo nua nkasa fiti saa berɛ de kɔ ma ne nyɛ ɔmmɔbɔ ɛna yɛ a meka no mese sɛ woka sɛ medɔ nnipa wei nti ɔyɛ biribi a menka wotan no wondɔ no ahaye deɛ yɛwo sɛ wodɔ no ɛda ne duru hɔ a ɛgya ne mu no ɔbɛka sɛ ao sɛ wotiri mu aden nti sɛ wei na wonim ɛne nti woanka nkyerɛ me ɛneɛ sɛ aduane ana wode ma mena mfasoɔ ni so sɛ sika ana wode ma mena mfasoɔ ni so sɛ nneɔma bi ana wode ma mena mfasoɔ ni so ɔbɛhu sɛ deɛ ho hia na wode maa no na deɛ ne ho hia no wamfa ma no ɛfiri saa berɛ di kɔ wobɔ mpae ama wo no a ɛni nyankopɔn na woasan aka asɛmpa ne de akyerɛ wo akwatafo no se deɛ ɔmu yɛ ne nyɛ yɛn nso yɛbɛfiri aseɛ na yɛtu anammɔn papa nti yɛse sɛ nyankopɔn amoa wo a hwan bio na ɔbɛtumi amboa waboa wo a ma ne mfa wo so so mmoa foforɔ kata w'ani na ɛmmɔ mpae awuradeɛ ɛdɔm so safo hene ne wo sɛ yɛwɔ wo a na yɛwɔ adeɛ nyinara bɛko maayɛyɛ nansuo bio ɛfiri sɛ ɔko yi amane a wonam mu ɔhaw a wonam mu kɔda na wonam mu ɛyɛ ko na woko ɛwɔ sɛ awurade boa wo ɛwɔ sɛ awurade gye wo sɛ awurade ante wo a nnipa bi antumi mmoa wo na yɛwɔ adeɛ nyinara obɛko maayɛ ɛnɛnso bio ɛfiri sɛ ɔko awurade nyame bɛko maayɛ ɛnɛnso bio ɛfiri sɛ ɔko awurade nyame bɛko maayɛ ɛnɛnso bio ɛfiri sɛ ɔko ɛne awurade nkasa ka biribi kyerɛ awurade awurade ne woakasa me a woyɛ bia wabɔ so akyerɛ wo biaa ɛnɛ ɔse yɛka sɛ yeni bwani anaye bwa na ye dada ye hunyo ma wo ye no akasa wonim nanso wo kata so pesa wo kan wo kan wo kika wa ni chia nyam sompa adi chire nipa dabi dia wo ya wonim sa wo difo wa urade anim enne wo se kache na de beche wo anya sori no enne de wo ko heaven abrabo enne de wo ko heaven Maybe so I saw yes, and many nipa bebre and sorry I would do a umbaba body, achra me, masorinye, 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 udi was a book, nasu book bioha, and ya sorry dinu. A dead yet sabukun umbeche. And you say, I'm sorry, Ben, say, I saw my ya, a brabo boy, and I do deep across our woman, and it's our woman, and ye beshe, and you wanna echo. Nti ani awrade nkasa no pe. Ni awrade nkasa no pe. Ni awrade nkasa no pe. Afi mi kan ka di machi. Awrade mi da was say. Wasama odi atum mi. Ma pa ma ka me boni a chiro. Me tun sa fro Yesu.
Me tun sa fro Yesu.
So much Ramakum,
so much Ramakum,
Namananti,
Namananti,
said
ya ope.
Now a dear dear chin,
now a dear dear chin,
many men was. To me, I'm no way uncle,
to me, I'm no way uncle.
No chin,
or
yes, you did,
or yes, you did.
We are Jenny, so Bamihuan,
Hinishiao.
A jamada was sibebre, was some out there to me,
amen.
O Manua Casa,
yes,
yes, a boy,
yes.
What some John 1:12? What's one at you? Do a Jew in India. Oh, my own to me.
Yes.
So on your own,
baby,
or be our own.
Holy Ghost.
When you are the air can say,
Fat
channel.
Amen.
Not send home.
Amen.
If you didn't know.
Yes.
Not far, Domino.
Jesus.
And Mano.
Amen.
What me and Nantim.
Yes.
The dear
Jesus.
Yet one was it.
Amen.
Yet I was it. Yes, you demon.